niona tabadiri njia, ananikwepa. Hata bari zangu ataki kusikia, ananitesa. Kanirubuni, kanibwaga njiani na dalilika. Mimi siwa mbinguni, wala duniani na tatarika. Ti, kanitema pigiti, tamu limekwisha uba, kushnei babuji. Moyo ti, siku baridi didi. Mateso na pita shuruba, yanatamba aiji.
Haya kitaka sawa, asipotaka dhasi. Ya nini kupigia na vijeli, utwa statari. Yesika mwaku dawa, mwache ntua jinafasi. Tabaki singo kama nana onasawa, inywe nifasi. Yena tapati, nasema tapati. Inywe nilewe sana, bacha tapati.
Hush. Hush.
Get it money.
Hey, and I need to understand me. Since he part, my girl a be singer. No no singer. Mina lingua na sami, sinzi party. I'm shooting your mark, talunga wa. Me and zombie, make them dance. Ago belit, girls on fleek. Shwala kumuni, nyimuna accent, ahi kui pressure. Me and zombie, make them dance. Ago belit, girls on fleek. Shwala kumuni, nyimuna accent, ahi kui pressure.
Ara kitaka sawa, asipotaka dasi. Na vijeli, utwa statari. Yesika mwaku tawa, mwache ntua jinafasi. Tabaki singo kama ndwa na unasawa, inywe nifasi. Tena ntapati, nasema ntapati. Inywe nilewe sana, bacha ntapati. Yani ntapati, nasema ntapati. Na wakinipa mashoga zake na tawa mataki.
Mwache ishaweka naona sawa.
Mwache ishaweka naona sawa.
Nasema mwache akitembezeka naona sawa.
Mwache akitembezeka naona sawa.
Ila umwambie
akitaka sawa, asipotaka basi.
Basi
yanini kupiga na bije, utwa statari. Yesika mwaku tawa, mwache tuakina basi. Tabaki singo kama ndo anaona sawa, inywe nifasi. Tena ntapati, nasema ntapati. Inywe nilewe sana, bacha ntapati. Yani ntapati, nasema ntapati. Na wakinipa mashoga zake na dawa mataki.
Come mix Lizer.